ushaka gutunganira Yesu kugendane na we mu nzira noya akwikorere imitwaro yawe yose emera ujye ngwe nawe azagutunganya kubonese amaraso yakweze w'ibyaha akuzuza urukundo rwe rwinshi niwe nyirakujya ugengwa nawe Urashaka kwa kubatura mu byaha waguhamaho royo mu mutima ajya kuramira we guhorwa gusa yemera ujye ngwe nawe aza gutunganya kubonese soya kweze wibyaha aku suzuru kundo rwe rwinshi niwe mera kujuje nawe Urashaka kugabana kubugingo ngo wiberemo kami bwo mwijuru urashaka kumara amasamuri byose emera ujye ngwe nawe aza gutunganya kubonese soya kweze wibyaha aku zuzuru kundo rwe rwishi niwe mera kujuje ngwa